ngizokufonela ngiyakudinga. Woza baby, ungisize. Pendula baby,
sisi umthwa.
Village.